isondela mayidali, nami kufune kuse kwami njalo my baby. But yours, mine, ours, funa ukuhlala nawe mamas. Ngiyazi ngeke ngiphathwe ikhanda, ingqondo yasula mihla malanga nginawe. Suku nemini ngikhakhe, themba lami, themba lami. Ngeke ngiphathwe ikhanda, ingqondo yasula mihla malanga nginawe. Suku nemini ngikhakhe, themba lami, themba lakhe. Isondela my darling, nami kufune kuse kwami njalo my baby. Isondela my darling, nami kufune kuse kwami njalo my baby.
Timberland, Timberland.